2 juillet hitande 2023 sakiraɓe keɗiɓe to mboɗom heɗade heƴuji amen ɗi leliɗi e maggal muɗum fuu min calmini om sanne bisimilla moɗon e heɗade oxygéne amen ñalawma hande omno wondiɗo e Oumar Wagiolo. Oumar, hon ñallirɗa?
Mbiɗa selli basu fooɗa e Cissé.
Wagiolo, jooɗa sakiraɓe hande sembe kabaruji ɗi
en kala on kabaru malin koɓe wirfitiɓe leliɗi ndi ɓamde 10 yettere 19 lewru juin ndu ko ɓatto malin koɓe temedɗi ɗon kañi e naati leliɗi meɗen ɗi ɓe kolli metti mabɓe ɗo no ɓe gartira le nokku o wattu joni on ndungu gandi sukaɓe ɓe gondi lani naati ko nayiri banggal demal ngal ɗum e tawiri fo woɓɓe ano gondi e mimiɗo tiɗallaji garen timmidiren birki sembe calɗi caggal ko mali hawi leydi Burkina Faso ndi ko
waygalo. Mi kalam haala jababuji référendum ɗo e nuygal saria mo malinkoɓe nodda fa hollita ko woni wi muɗum hem 11/17 lewru juin ndu ka andinama cour constitutionnel andini ɗum malinkoɓe aljumare 21 lewru juillet ndu.
A wofo e fe Ali Cissé, jababuji ɗi kokkamaɓe kolliti ɗon yimɓele windanoɓe juɓɓo yinɗo an ɓurno 1,700,000 ɓinguel adama gottiɓe ɗum ɓuuri 3,800,000 noɓe kollitiri wiide jaaɓe so jettoyi le oɗo nokku so gottanayi fe e goto ley hen du ɗum ɓuuri 1,000,000 e joyi ɓinguel adama wiɓe jaɓiniɓe ɓe kollitiwide le temedere fu ɗum ƴaɓɓiki yimɓele 69 e 6 mbiɓe jaɓanayi ɓe le temedere fu ɗum ɓuura yimɓele 3 tawede wiide ɗiɗo jababuji ɗum ɓuytiki ley hen seeɗa fu ɓe gonɗini hono ko fedde es nde hokkuno le jonte ƴaɓɓinoɗe micciteɗe wiide fedde es nde hollitiwde hono yimɓele mbiɓe jaɓiniɓe kañe kawi le temedere fu es wiɓe keɓino ko yatata 69 e jeɗɗom mbiɓe jaɓanayi ɓe le temedere fu ɗum ɓattiki 3
malinkoɓe jaaɓe joola temedere 69 ɗiɗo ɓe debbo goto woni hakkude mum ka naati Bamako ɗo 18/19 lewru juillet hitande 2023.
A wofo e fe Ali Cissé, gouvernement leydi Mali ndi kañe fedde OIMɓe pabidirta kañi en gaɗi ɗiɗo imadraji wattu joni ɓe jottiki ɗum wonon suudu to hoɓɓeɓe cilminteto ɓeɗo malinkoɓe iwri le leydi Alanzeri ndi woɓɓe mabɓe kolliti metti muɗen sanne no natiri le nokku keɗɗen koɓe cifi do hen do faccitanko sitan sidiɓe.
Mi warti leydi amen saabe torraji ɓeɗe waɗa amen hono dabaji leydi Alzeri tun wattinimen warne namo fi dabiriji hokkude goto amen fo 1,400,000 caggal muɗum e yiyorama tewtina amen kaaki gollirɗi gam eɗe misiti do o balle ko watteɗo saabu ɗen fomɗi sanne
ɓeɗo jaanoɓe joola gartuɓe ka laamu leydi ndi e gollidiɓe muɗum warta fa faabo ɗum en.
A wofo e fe Ali Cissé, hollitawede ɓe jangguinta jande caggal muɗum duɓe kokke balle guji ko ɓamata 1,600,000 CFA yetto 100,000 hono projet ngaji ɗiɓe kolliti taaɗi keɗɗe mo kakkunodirte Mohamed Lamine Banoyo goto en gonɗo ley ndeɗo fedde faabotoɓeɗo gartuɓe komo sifiɗo hen dow faccitago blandin kasuge
mbeɗo himbelle so subbama ana wawi hokkede jawji bama 100,000 yaade 100,000 e nogay fa fawitoro won bawɓe hokkede 100,000 mallle hembere
waygolo fuɗɗore ndungu men goni sukaɓe jokolɓe kañum en kana wondi wadde immadraji ko wawi fu yella ana sakko tiɗɗalaji ɗiɓe mbawi hawrude e muɗum le ndungu o.
A wofo e fe Ali Cissé, ɓeɗo sukaɓe jokolɓe ɓamde nokkunodirta yuwaru kañe fa jettoɗa kuccala fu ɓe mbihi wattu jonodo e mbemba hono ko nayiri banggal kammuji ley jonte ƴaɓɓinoɗe noon ɓe kollitiri wiide woɓɓe du memi hono ko nayiri banggal engrais ngaji kañe fa yetto kaaki ɗi kane gollirde ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou.
Torosu toon famɗugol toɓoji ɗi wembi sanne jokolɓe ndemoɓe ɓeɗade ɗiɗo telaji ɓe memi ɗum haala kulentireji haɗoji ɓe hinade demal ngal hikka
wattifi somi waɗi awdi hendu ndu ana sammina gabbe fuɗum ɗen caggan ɗum ñayiri ɗu ana ɓuti sanne nokkuji tomin remata toon meɗen lafa kasin ɗu winde ko wattete e gueseji amen ɗe mi wonde torraji sattuɗo sanne saabe laffi diyan e kaaki gollirde
oɗo alhaala ɗum woodi to kujala tum ɗum ndemoɓe oɗo nokku haaɓurimo memi haala tellaji kertaɗi keɗɗen Abdoulaye Coulibaly kankode hoorejo jokolɓe kirduji oɗo région o.
Mi tilikin e wadde awde aranderiji ko sugol amen hannden yo heɓde winde kan e posonide ko warta jiɗɗi ɗin saabu le duɓ ƴaɓɓiɗi mi heeɓi ɗi torraji gooti ngaali hitan hikka fedde semde te holliti faaɓirta amen posonide en nandana muɗum ko watte e gueseji amen remeteɗe
ɓeydaɗi tellaji engrais jokolɓe yogoɓe memi haala famɗere ɗiɗo produitŋaji ɗi ndennoɓe naftorto compost lontude ɗum ka fa hande hakkille mabɓe ani faaba lamkoɓɓe.
Usine keso garo hawrintinde téléphone ngaji kañum ko nande muɗum komi noddirta dane tale électronique kañum ka utti dame muɗum altinere 18/17 lewru juillet hitande 2023 Bamako ɗum
oɗo usine keso ɓe kambe be ngara moddinde Ali Cissé ko nayri bangal tablette ngaji ordinateur ngaji kanya ko nandi e mudu fulle leedi mali ndi dum moddintebe kollectivir cioggoy dido be jafinan dum amal uynay sappo didi kanya fayoto uynay sappo e jeddi kali CFA kedan kanko no dirta Mustapha Traoré o ko ma sifido hen do facci tango sitan sidibe
nous assemblons les
mere 49 jamdi kidde kay tablette nandal mudum li o usine keso me moddintinan e kaaki kiddi me sotta dum don go amen sottude e kollectivir me 49 me moddin me won tablette ko sugabe kan ko mobbe fuwa goldurde tablette yogaaje moddu ana sotte uñaaji sappo jiddi ko jogi 32 giga
giga e 2 32
do nabata e yowtere amen minimag waygalo beme ande de huune ko yimbel hewbe nawtorto fa halda na du fa bilta haajeji mudum tawede majjum fu sokab jokolbe wobbe ka wonto kanyum en ka ana nawtoro dum a wada golleji goddi di nenaaki fi a wo fofi Ali Cissé ko nayri bangal yennindirde kanye burjindirde fa yotto windirde ko boni fu dum ko jabboto do beme ande de ko nayri bangal Facebook fa yotto WhatsApp ko nande mudum fu ton jamarde windirta ko boni andabe kabar ne dakkay kolliti wiide so dum sakka katan le ko warta ko kutteji kewdan bay matede le hen fa kebe famtar den Mamadou Sama Seko sitan sidibe
resusu ngaydi na yirwisande bangal rikke hakunde yimbe be do jokolbe landabe be holtivede han kabar mudun yewte
salut beme andre nati nukku hannen to jamare yennundurta e holundurta e beji mu en fe goto hana yaltude do beme ande den jodo yenna banni mudun dum wala hono ko yeyta tabiyaji meden
hakilongo jabani tumke en nedda ko yida seydou jallu jangino lugotodo holtivede di do goloji di na waw sambinde kuteji mudi hakunde yimbe leedindi
la
kuteji di kulleji wattede beme ande ana nay fala sedan sabu nato sabe hande jati jamare kutundura ana hada fe yimbe ben natade gotun be yalla dien e dejrana hebe
vie en harmonie ensemble
yalla natoraji no fewri di do réseaux sociaux ngaydi kanko dunke o ultien hani famingul wadane jokol bebe kay dun natoraji hanri de do kulle ande kesse
do nabata en bilki sambe chaldi way golon garobe hebo ndirde final afro basket rewbe tunisie to ko andam a wo fay fi si solan do jabi mali kanye egypte kanye ngarta hebi ndirde alan jango no ka etet lewru juin dou le demi final o kenyam suka be rewbe be ngala dou sapo e jeegom leedi mali ka tapi fa gasi leedi tunisie be ngati be baddi chapan jetti e jeddi be ki be baddi chapan joyi nay a wo fay fi ko nayri bangal egypte dou kanyu hawi leedi noddirten angola ndi watti be baddi chapan jeddi nay be ki be baddi chapan tati e nay ko nayri bangal suka bro be ngala sappo jenay be do mbi coupe du monde mudum be mali be kay chami Ali Cissé wakande produno e leedi Canada ndi
jagabule em rewbe le leedi amendi ka hebi wadde qualifier yaade tour éliminatoire jeux olympique paris 2024
a wo fay fi Ali Cissé miccitene wiide leedi Burkina Faso ndi be jaltini wattu jono wakande piano do bomako do ndi hom fu wattino baddi didi ka wakande gonno waga dugunde mali kanyu hawno ton watti be baddu goto be kebayno fi baddi le ko warta ko malena hani fidude e leedi Zambie
US buguba de kulikoro kanye ATS motti kanyu endu bi e ligue 1 le saison garo
non jati wori Ali Cissé miccitede wi de do gube didi be kebi tikke ngaji mabbe wakande do fiyanonde fa yewte yalla hebe kan ngabude
tirage au sort éliminatoire coupe du monde 2026 o do leedi malinde ane le gubal i
a wo fay fi Ali Cissé mali waran jukindire e leedi Ghana ndi Madagascar Central Africa Comore kanyi e leedi Tchad ndi wattu jona andabe kabaru ballon ko litiri jaga bulle mali an bay hebude le hen ngalu jati kedde mo kanko noddete do Moussa Bodio ko ma sifi do hen
la qualification va beaucoup se jouer
qualification yo buru fuf bangal pide hakune mali e gana kale de hono kumor hana fi yebede dum fuf bi do wotuji ka dum fitore mi la wiri ni mali ndi kay da waw jati hebru buran buru fuf arji do bangal woni jabboto do ene don yade coupe du monde denno an hani kinno dum do fi mba sen jabbat pat ni jawen dum fa goto tinno en pati jalaji yugaji na tay kabar o kalsi bu dandi mum dum do na bonna sane ya kabare ko sar sana dum kay dem baw jati jabbade hanu
di prepare de la jeu grandement
wayal do mi kadde tay kabaru amen di kikida hande Ali Cissé mbiyan do ngarte haddude kikida hande joti sukabe kal do mbawi tedde le mali fe mangal mudu fadi be jafi ino kono be andirno do e ser yowtere medno dirtel tout so grendan wara e kawta mopti solambe jeng